Downloaded from ilovezedmusic.com.
Umama wathi mntana mabuhle buyaphela. Kodwa ubuhle benhliziyo abupheli. Ubaba wathi intwana yami ungababhayizeli. Ngoba bapheli, ngoba bapheli. Umama wathi mntana mabuhle buyaphela. Kodwa ubuhle benhliziyo abupheli. Paizeli, kova papeli, kova papeli. And now I fell in love with the wrong girl. And I wanna let go, mama, let go, mama. And now I fell in love with the wrong girl. And I wanna let go, mama, I wanna let go. Let go, mama. And I wanna let go, mama. Let go, mama. And I wanna let go, mama. Let go, mama. And I wanna let go, mama. Let go, mama. Baby, bengithile ndothina sishova. Awukutobuka manje it's over. Angithi mabetshelo yabaqoma. Qoma, dali, qoma. Ngishaya imoto mina mangifuna. Ilanga shisa noma kunimvula. Udala uhlala aphi harankuwa. Sometimes ngihlale ngabuyele emuva. For when I've been sacrificed. Now ungonile ukuthi ngiyakuthanda. Dali sengiyama manje ngiyasilaza. Oh yeah. Uzongikhumbula mhlophe lamandla. And now I fell in love with the wrong girl. And I wanna let go, mama. Let go, mama. And now I fell in love with the wrong girl. And I wanna let go, mama. I wanna let go, mama. And I wanna let go, mama. Let go, mama. And I wanna let go, mama. Let go. Let go, mama. And I wanna let go, mama. Let go, mama.
Downloaded from ilovezedmusic.com.